kotule kuwa nukukula kama Osanga joto subi ofuna mumu gaso Antina kusubi za chiro ya lota Ebanga li mumaze wanomba tentunula Nandavoli mukazi mubakaza bafumbi Obwavu nobu ini kema kago violina Batona baka choka na imzo kuguma Omisajja gwe wafumbi wakufunde chotari Atebo tegende lezo kwao sereba Davanga no kukufu na kari kabenje joli Sikwe wandisani doku wa mukaziwe Menda nengkusasi yovu na kuholimu Goluso siba nosu lange buze yokulia Hava sajja vechi kachi na batali na woli Hava na baba na mobasa ngenjala Vechi sachi nkutenga na lokwao Gatenzo uku kujo na ndiao ntunula Atenga bantu nga fetu liho kuyamba Jemu deneva munti nkukuba kama Jagaro kukwagala nkuonye vizivu Atetu gate bibili omukwano nifuna Tulave boto njidire mbashara baliwo Ganza kukuteke nuse mpitaba wanji
Fechigwe choliko, sigwe wandisani tove mwekambo Omusajja nga kwe chitiwa choina Oganzo tianzo msuzo usuze Twajalwana kuyafo kupangise uo Nenyumbo kujituweri kama teka Tubate twege ndelezo utamenya nalimu Antio kusula kwe kuyanga tetunadawa Mbozo nonya luenda kutuko bakunju Watewe chita bachito kwa tenga mbeji Obanga waze kunke mosanze ntunula Dozo saga busazi manyogereza Kulabanga muzato kutusuza kunju Eranga neri atata ndi kuitorumu Na yato kujonganze mpulira mfudeko Dekanze ne kusegulira ngende kujendiko
Saga nabata saga oba uranga Omusajja nga nze mbeera nsaga ki Nze njogedde mu lwatu awatali kulimba Njagala nkubuulire nasima ne mmala Va mu by'okwenyooma okutula ensonga Sazeewo ka nkulabirire nkoonya ebizibu N'ebyo by'okutaga n'obifuula olugero Buno obusajja bwammwe busente zaabuze Anti tuyamba buyambe nga ffe abalina Balowo n'omusasira akeera mbunyonyi Akoma wawuba mikono mbu sente zaabuze N'ennyumba gisasula kuba kulwana Nze kuba muntu mulamu senga n'abagoba Ate nze landiro ndi wammwe sente ze nnina Amakubo omwenzi jja nkumwera obw'obusanso Ne bwenva mu mayugano mbaawo sikitya Kuba si mwenzi gy'emmere wabula kuyamba Ate nkoyagala okukakasa nti nno nkwagala Kwata nakavanga tosemu kasauko Ennyumba mbadde mabanga emyezi musanvu Naye kwe kono kiriza sente nzireka Obagoneza ensasula enjawulo eyo Ekyo kinaaba eriko okukyesalirawo Bingi nnyo bye ndaba byojjoganyulwa Ne busente bwe mupangisa bulye temumpa N'ennyumba ozirabirira okuzisoloza Sente bakwasenga gwe sikyasoloza
Buloso bangu dedalu Kubanga chendi koka tisichete gera Nesento kuzikwata mkono njugumira Pulira ni mubanga tisichari kunsi Badengu kuba kukuba mumba nyinti olimba Na yate choko zese vonku vya kalipo Zanange nesumuru dechiba chivewo Omukisanga kunondi bangu sangawa mpozi randi rodi wafebambi chensava bintu tubikwate na mpolanga sikatinko atwira wegende dezo mwami obutamanya zenange nakola bwentyo nze nakuzibira o nyaba abasajja balo n'omumanyi okwagala olaba mpana amayumba omwami anveko mpozi ekyapa kyako kyeninze ngweri ndyoke mukuvugire mulwettako ntye
sinagamba ku kyapa omukazi obadde ki kugambye ennyumba kuzirabirira ate nekyamusajjawo okulwange sekitya oyo ne bw'aba nkutte emmeka oyo zasaba kolanga omuntu omukulu bannombye ekito yogerawo n'ofunira ebiseera ebimala ku olwo bye nnaba nkola mbe nga mbireka anti konoweeka tokalinda kkuba kati nze neemuluddeko mala ebyo by'oliko ndyoke nkomewo tulabe ekibaawo naawe ebintu by'okola biise mbwangu tutere twemalemala eggogolo luggwe
abasajja muyina kkola emisana n'ekiro mukyalo butamujuza kuwankawanka obwavu n'obuyinika ebitakwa mu nju lwaki tebamusigule ng'afunya asigula ng'ono landirodi waffe kuba mwayise bw'ajja nsumattula embwampa obuyambi nange muyise ebbali okumubuzaabuza kye sijja nakkola ku mwagala ate nava nze ewaffe nzize kufumba n'omusajja n'essumuluza abe ng'ali omu so si kufuuka mu bisajja ng'alegako ng'ono landirodi waffe bandi byaliko yayina kirasi ye mbakyala baayina mpozi baatwalanga ekikulu gy'ali naye nze gwanaayagala nga tenanjerega nze kambe n'omwavu nga tunakkaanya wabula kankimukole mumala kacya sente kanzitwalira omwami tuyiye yate tubadde n'abaavu tufunye entandikwa katonda yamba abanaku era ffe tumaze bukyaba byogera nga babalaata mbuno bwana bw'emmese bukuza obwembwa naffe kuza omugagga kwetujja okugejjera alyoka akitegeere nti laafutebulwa omwava beera n'ebibye sikujogereza abagagga baalina empisa ey'obujoozi omwavu tamusuubira kuba ategeera buli kintu kyakola abeera anyuma ate mmwe abapangisa abakyali mizigo ebizibu nga bino mu maka bibaamu ewuwo tonnakifuna nayo kirinda nze ŋŋenze n'ewange sikulwa nsanga
nange nno landirodi abadde wana
mugambe nja kuyitira yeeka ewuwe
temuliiko we mwatuuse bwoba temuliiko we mwatuuse kati n'abalala osobola okukola buutu
kyala w'omupangisa ate kati ogendawa nga ndaba essaawa y'akagweringa etuse simanyi ndudde luddeyo linze ne weenyiwa
sinnakulinda era nze ŋŋenda
ebintu bye twayogeddeko ate kati obadde ki
nvaako tonnyonoonera amako mmanyira
oba nga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
bwenno osagira kwani akange nkaagala nnyabo
mpozi nje nkukubira enduulu onzanyisa
oba nga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
bwenno osagira kwani sente nzaagala nnyabo
mpozi nje nkukubira enduulu onzanyisa
oba nga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
bwenno osagira kwani sente nzaagala nnyabo
mpozi nje nkukubira enduulu onzanyisa
oba nga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
bwenno osagira kwani akange nkaagala nnyabo mpozi nje nkukubira.